me do selector.
No, my selector.
Me do selector.
Kisa pesa tuwa uwana. Zamani wakua na dama, ila leo ndo fani yetu. Nashindo kuelewa